ndani ya Hi-Hat Production. Producer Roni Digo presenting. Nijicheza muziki, nwaimbie mashabiki, nwadanzie mashabiki, nwafurahishe mashabiki. Nijicheza muziki, nwaimbie mashabiki, nwadanzie mashabiki, nwafurahishe mashabiki. Acha nicheze chakacha, acha nicheze lingala, acha nicheze bongo, nwafurahishe mashabiki. Acha nicheze chakacha, acha nicheze lingala, acha nicheze bongo, nwafurahishe mashabiki. Cheza chakacha, cheza chakacha, cheza chakacha, cheza chakacha. Nijicheza muziki, nwaimbie mashabiki, nwadanzie mashabiki, nwafurahishe mashabiki. Nijicheza muziki, nwaimbie mashabiki, nwadanzie mashabiki, nwafurahishe mashabiki. Ukitaka jiunge na mimi, tucheze chakacha, tucheze lingala, tucheze bongo. Ukitaka jiunge na mimi, tucheze chakacha, tucheze lingala, tucheze bongo. Cheza chakacha, cheza chakacha, cheza chakacha, cheza chakacha. Nijicheza muziki, nwaimbie mashabiki, nwadanzie mashabiki, nwafurahishe mashabiki. Nijicheza muziki, nwaimbie mashabiki, nwadanzie mashabiki, nwafurahishe mashabiki. Walioketi vitini, hebu nyanyuka vitini, tucheze muziki, tufurahie muziki. Walioketi vitini, hebu nyanyuka vitini, tucheze muziki, tufurahie muziki. Cheza chakacha, cheza chakacha, cheza chakacha, cheza chakacha. Nijicheza muziki, nwaimbie mashabiki, nwadanzie mashabiki, nwafurahishe mashabiki. Nijicheza muziki, nwaimbie mashabiki, nwadanzie mashabiki, nwafurahishe mashabiki.